waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba. Waa talaado bisha maarsan ay tahay 2021. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka madaxdiisiina caawa waxaa ka mid a Premierka gobolka Victoria oo ku jira qaybta degdega ee isbitaalka kadib markii uu jaranjaro ka dhacay. Dowladda federaalkuna waxay ka fakaraysaa isbeddel ballaaran oo lagu sameeyo socdaalka dalka kadib 5K COVID-19. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa ku jira xaalad degdeg ah kadib markii dhaawac ka soo gaaray feeraha iyo laf dhabarta. Mr. Andrews ayaa saaka isbitaalka la geeyay markuu ku siibtay jaranjaro qoyan uuna sidaas ku dhacay. Wuxuu sheegay Premierku in lagula taliyay inuu qaybta degdeg ah ee isbitaalka ku jiro dhowrka maalmood ee soo socda. James Malino ayaa sii hayn doona xilka Premiernimada inta uu Mr. Andrew ka soo kabsanayo. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison waxa uu sheegay in Australia laga doonayo inay ka fakarto sidii dadka haysta fiisooyinka ku meel gaarka ah ay u buuxin lahaayeen shaqaalo yaraanta jirta iyadoo dhaqaalaha dalku uu ka soo kabanayo faafka COVID-19. Faafkan ayaa hakiyay barnaamijka socdaalka Australia iyadoo la filayo in dadka soo galootiga ee Australia yimaada la filayo inay aad hoos ugu dhacaan oo ay gaaraan heer aan hore loo arag wixii ka dambeeyay dagaalka labaad ee adduunka. Miisaaniyadda federaalka ayaa lagu saadaalinayay in tirada soo galootiga sannadkan 2020-2021 ay hoos u dhacayso 72,000 qof, iyadoo aan la filayn inay heerkii hore ku soo noqoto ilaa la gaarayo sanad miisaaniyadeedka 2022-2023. Mr. Morrison ayaa sheegay in dowladda looga baahan yahay inay maskax furan ku eegto marka ay isbeddelada ballaaran ku sameynayso barnaamijka socdaalka Australia.
We must also relook at the role the temporary visa holders play in meeting our economy's workforce requirements.
Waa inaan sidoo kale dib u eegno doorka dadka haysta fiisooyinka ku meel gaarka ah ay qaadan karaan si loo daboolo baahida shaqaale ee dhaqaalaheena haysata. Markii shaqaalaha Australiyaanka ahi ay buuxin waayeen shaqooyinkaasi, intaan u arki lahayn inay shaqooyinka ka qaadanayaan muwaadiniinta, waa inaannu u fahanno inay buuxinayaan shaqaale yari jirta oo markay dadkaas fiisooyinka ku meel gaarka haysta ay qabtaan abuuri karta shaqooyin kale, siina wadi kara kobaca iyo adeegyada dhaqaale ee dalku u baahan yahay. Golaha dadka dalka loogu yimid ayaa sheegay inay taageersan yihiin dowladda Victoria oo ku dhawaaqday baaritaan taariikhi ah oo lagu sameynayo cadaalad darradii hore iyo kuwa hadda jira ee laga galay dadka aboriginalka ee gobolka. Golahan oo si dimuqraadiyada loo doortay ayaa dowladda kala shaqaynayay sidii loo samayn lahaa shuruudaha tixraaca ee guddiga cadaaladda Yurub loo bixiyey oo loogu magacdaray ereyga Wemba 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 oo macnihiisu yahay run. Baaritaankan ayaa noqon doona mid ka madax bannaan dowladda, wuxuuna yeelan doonaa awood la mid ah tan la siiyo guddiga qaran ama waxa Royal Commissionka loo yaqaano. Wuxuuna hagayaa waddadii wadahadalka heshiis ay Victoria la gasho bulshooyinka aboriginalka ah. Marcus Stewart waa la guddoomiyaha golahan, wuxuuna sheegay inay waqti taariikhiya u tahay dhammaan reer Victoria.
One thing that we were clear on, that you can't have treaty without truth. You can't have justice without truth. And today marks a significant step forward where
aanu markasta cadeynaynay waxay ahayd inaan heshiis la gaari karin haddii aysan cadaalad jirin. Cadaaladna lama heli karo haddii aan runta la sheegin. Maanta tallaabo weyn ayaa hore loo qaaday iyadoo bulshadeena maanta laga bilaabo ay bilaabayso sidii looga soo bogsan lahaa wixii dhacay. Waxaa hadda baadigoob loogu jiraa 5 xubnood oo ka mid noqon doona guddigan, iyadoo dhageysiga ugu horreeya la filayo inuu bilowdo bisha July. Dhanka kalena, baaritaan uu sameynayo baarlamaanka New South Wales ayaa loo sheegay in 2 qof oo dadka dalka loogu yimida ay dhinteen iyagoo xabsi lagu hayo 7 lasoo dhaafay. Nin 30 jira ayaa la aaminsan yahay inuu geeriyooday mar lagu daaweynayay xabsiga Long Bay ee magaalada Sydney talaadadii bishu ay ahayd 2, halka haweenay 20 jira ay sida la sheegay isku dishay xabsiga haweenka ee Silver Water 3 maalmood kadib. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa gaashaanka ku dhuftay walaac laga muujiyey in laba ka mid ah wasiiradiisu ay weli ku maqan yihiin fasax caafimaad, isagoo ra-iisul wasaaruhu sheegay inuu ku kalsoon yahay wasiirada kale ee howlahooda hadda sii haya. Wasiiradda gaashaandhigga Linda Reynolds ayaa fasax xanuun qaadatay ilaa 2 Abriil kadib markii cisbitaalka loo geeyey bishii la soo dhaafay xanuun ay hore u qabtay. Xiriilaaliyaha guud Christian Porter ayaa sidoo kale fasax qaatay kadib markuu dafiray eeda kufsi oo waa hore dhacay, taasoo macnaheedu yahay in 2 ka mid 8 wasiir ee ku jira guddiga amniga qaran ay fasax ku maqan yihiin. Mr Morrison ayaa sheegay in wasiirada sida kumeelgaarka ah xilalkoodii u sii haya ee beddelay Michaela Cash iyo Marie Spain ay yihiin dad howlkar ah oo howlahaasi isku qaban kara. Sidoo kalena waxa uu sheegay inuu laftiisu jagooyinkaasi si dhow ula socon doono. Dowladda Tasmaniana waxa ay diiday hindise ahaa in ardayda ajaaniibta ee gobolka New South Wales lagu karantiilo Tasmania. Qasnajiga New South Wales Dominic Perrottet ayaa aad u doonayay inuu heshiis galo lagu badbaadinayo hay-adaha waxbarashada oo gobolka ay ka soo galaan $14 billion kadib markii golaha qaranku uu ku guuldareystay inay isku raacaan qaab dib loogu soo celin karo ardayda ajaaniibta ee dalkan wax ka barata. Premierka gobolka Tasmania Peter Goodwin ayaa xaqiijiyay in dowladda New South Wales ay ka dalbatay in ardadooda lagu karantiilo Tasmania, laakiin uu diiday isagoo sheegay in dowladdiisu ay mudnaanta koowaad siinayso siday si ammaana ugu maarayn lahayd shaqaalaha beeruhu markay soo go'aan dalagga ka gura ee Tasmania soo gala, iyo inay karantiisho ardada ajaaniibta ee gobolkeeda imanaya waa Tasmania. Saadaasha hawada berita magaalada Melbourne qayb ahaan daruur ayaa la filayaa 21 degree bani gaaraysa, halka Sydney roobo xoogaa ayaa la filayo 26 ay gaarayso. Intaasi aan kusoo gabagabaynaynaa warkeenni maanta. Waa anigoo ah Xasan Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.